kind so we long away sun no sun no kind is the kind so we long away sun no sun me my sugar my chocolate caramel eclairs with the lump of sunny my sugar my chocolate caramel eclairs with the lump of sunny emlanjeni khumbula sihlangane emlanjeni emlanjeni mina ngakuthola emlanjeni emlanjeni mina ngakushela emlanjeni emlanjeni mina ngakuthola emlanjeni
noma kumnyama mangibona ithemba lami ngivele khangeko Masumama tago pega pants, babe, kutanki yebo. Ndabe ziguto we, zifihla wena we. Ngikudle mfula we, ngifuna wena. Ngithi ndabe ziguto we, zifihla wena we. Ngikudle mfula we, ngifuna wena. Wena we.
Kindness of a lung away, sun, no sun, no kindness. Kindness of a lung away, sun, no sun. My sugar, my chocolate, caramel, eclairs with the lump of sunny. My sugar, my chocolate, caramel, eclairs with the lump of sunny. Emlanjeni, kumbula sihlangane, emlanjeni. Emlanjeni mina ngakuthola emlanjeni emlanjeni mina ngakushela emlanjeni emlanjeni mina ngakuthola emlanjeni ngalela ngingakubona ngabatshela ngabekhaya ngabacela bangibonise ngayithola le ntombi ngayishela yangiqoma manje ngifuna ukuyovele queen le nhliziyo egqume ngithuke ngivuke ebusuku akusalalihe le nhliziyo egqume ngithuke ngivuke ebusuku akusalalihe azifike emabhubheni mangilele lapho ngibona khona ukuthi sengibonisiwe ngizohlabelela ntile yazindaba namahlathi ngibone wena wendaba ezude
wenuka wenuka wenuka
My sugar, my chocolate, caramel, eclairs with the lump of sunny. My sugar, my chocolate, caramel, eclairs with the lump of sunny. Emlanjeni, kumbula sihlangane emlanjeni. Emlanjeni, mina ngakuthola emlanjeni.